dagaal xog leh waxay sameeyeen contribution way la raaseen ki nolol maamed dacsado ki business haysay ki may la raaseen weelo ku xogsado yaan is jaran wala erwiyan way la raaseen dad dimir beelsan ya may la raaseen ya waxa ka tareen marka dadka may la raaseen runtii aan dadkan bulshada ku dhaladeen aanu dibadda jiran aanu wadanka roon kana soo ugu yimaa marka inuu ka deeydan dadkan way la raaseen suurta arlaade dhalinyaradan iyo tiradii ee dhinyarta tan way la raaseen contributions darsadan dad dimir beelsan iyo wal ka tareen ya iska deeyin marka lacagta dhaqaalaha meel munaasib ah aanay baahayd aan naga kaambiga galeeliya meel la raasho runtii aan lambo lambo le kunton kun dollar ya meel la raasho ya meel la raasho ya far iyo hay sadaqa jariina ma ah ya aakhiran walaan is adaabe taski bulshada dhibaataysana wal maan ka taro hay birii hoobo soo meel deer walay ka saaftimay in lamada boqol iyo kunton kun kaambiga iska dhiibi in bulshada wal isun qabado fadhi isku jar ya ku gooy walkal malan biwaay marka walay rafanay meel raasana baaqan wali waaha dadkan tawaalaysan ama dhimir beelsanaadeen ama agoon haadeen ama meel raasana dad xog oo meel raay xog shoo gabay meel raas disability haadeen in dowlayaal haadeen nooc kasta haadeen bulshada dadka tawaalaysan iyo kaalmayaan wal sadaqaysan marka meel raasana dad kaambiga la isku tumaay dadka qofka kaambiga galaw ata inu sumeelo dad daruufta jirta seeda oo soo kaambiin isku gala masuub yaan wali leena siyaaso ay anna siyaasada way diyaa meel raay dad tabaal sema oo gale waan waa soo kaambiinki biyo hay dad ka tabaalaysan oo walan go'do doono ma ah dad ka dawa tabaalaysan ma bari meel raay saad kay ku goosdo doono walaan hatan oo bahiyo marka ilaahay ku ofsanay subhanahu wa ta'ala ana dadki meel raay sana umadan lan kala magan wala ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo lan kasto damir le oo aqlan le oo meel raas xisaabtumo yak xisaabtumo hayoon wabillahi tawfiq.